A Bailey Soul Entertainment.
One Zambia,
one nation,
DJ Uga,
one VT.
Download it from ilovezedmusic.com.
We want to bukeni,
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulati
ya moyo.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast. Ekonomi ya tuiri mulast
mubiru yo.
Mamuje sivioneka magero ya siomeka. Pa mabutio ya chitopa pana monga jabodeka. Nona stata pa street wafuna cheo cheka cheka. Pa ya teka wakateka watisi ya teka teka. Pati siti wala mulungu ndia hati sunga olo watilasa. Chavava kuchira minga chalo chifanika makanika. Njepe chiza lunga 100 kwacha ya losinga value si gula unga. So pressure ikapaka nikole wa blackout. Futi nikafika bondi ni mapeza blackout. Kulilo shedding tayuma monga drought. Na manje niembekeza mo money in my pocket. Suwomba muivala alia muivala. Todabo matula wafwewe nevevala. I'm not a politician, deal a musician. Speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Economy ya tuiri mulati
ni ya moyo.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo,
Moba odia ta isi la fans.
Moyo,
ekonomi ya tui ni mulati
ya moyo.
Kama campaign, yeah, musafola vitenje. Free mirimi ukash na bia ya nzembe. Kawa wa,
wa,
mutumba kasembe. Kansela enze potiko ni kumapente. Fingerprint ishapufa kapali poti. 2645 ukundie koti. Tisabweleza vipatara na maroti. Plot ya maala pa bondi na fish bondi. After power wakai bangena sanga. Sorry mwatu ma wrong number. Jebele mami hapa manje ni kupelela. Kupimisa mapamela no shakula wa Rwanda. Mike mkwela. Bas ni 12 quarter. Banarunda gas na unga ba brother. I'm not a politician, ndine musician. I'm speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Ekonomi ya tuiri mulati
ni ya moyo.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Ekonomi ya tuiri mulati
ni ya moyo.
These days uba ukayon. Ni wajize, okay wajize life kuno sili ize. Chalo chatu chiende la chemu reverse. Even if into Venice it chita deserve. They don't care, gatini chase not fair. The same fellas, wanakamba wazaki fella. Drama zili kutiza kushona trade fair. Kaya hapa gatini pasi ngati pass fair. Wamjala wanatoka po, walipa move. Timbela tea tiweze mchalo pa manyuzi. I don't know, whether ni kagule daily mail. Olo zeizi ni banke for a bag of millimeter. Unisi punza, ni kule sugar, olo kogeti. Olo nisunge, ni kapase wapati ogeti. I'm not a politician, jine musician. I'm speaking my mind, I'm the voice to the people. So
we want to bukeni,
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva.
Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Ekonomi ya tuiri mulati
ya moyo.
Unga wadula ukamba branch.
Moyo.
Bet from a light like ila branch.
Moyo.
Mopa odiaki aisi ila fast.
Moyo.
Ekonomi ya tuiri mulati ya moyo.
From ilovezedmusic.com.